Τον είναι η Ράντονη, 2-8-7-Tafano Ρωμότσι. Ράντονη, 2-8-7-Tafano Ρωμότσι, ουτά τα αγγεμάτα, τα γαλλικά σάτι, λαμαούρα, κακ σάτι, σαντίτ. Μετρβάντη, τη δέμα, 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 τη Kecuma polin tesisan negara jecha negara sampun warren. Ebel sagal barhum la mavdi dema kesi jira. Vio evan romo Washington DC Nile Satif metrbandi raja kasu jirtani. Ansora lahet. Ethiopia tar dalle nam tokrat virusi corona argan. Nanno nafar nam Djibouti ibakachisani tin biyi sigale. Nanno sigale. Tursite dibkana. Kabachu fribachu sani korachu jirti. Presidenti United States. Dab fayya dunya WHO. Dabu kunene. Reg China guler kata jadi tingkar kars mautum masal uwat cuf dorsi sujir. Bulcin CWHO ammo bulcota dunia tin virusi corona siasa waltin nak ena aje cunijir. Ad dunia tin am million to koti ifkum ibbishani jala rat virusi corona argan agkhalet. Agkhalet ya si, nam kum sad data mi thorbaj alat dibkana lubudak. Ethiopia ni jolle kharar bult khuma did damaj ala kar karofi waratol ultuma walinu jachu jirajat. Odo asampan, jalan nenutim.
Manni marii ministerota kan Ethiopia labsi yeroo hatattamaa labsame hojiirra oolchuuf kan dandeessisan qajeelfamootaa fi orkaalee jiran itti fufiinsaan kan beeksisu ta'u waajirri muummicha ministeeraa beeksisee jira. Waajira muummicha ministeeraatti itti gaafatamaa kutaa pireesii ka ta'an obbo Nugusuu Xilaahuun ibsa kennaniin dhimmoonni dhorkaa ta'an ifa kan ba'an labsiin kun bor paarlaamaa biyyattiin ega raggaasifamee booda. Labsi yeroo hatattamaa maalii fi akka barbaachisu Dr. Abiy Ahmed paartilee morkitootaa waliin dhiyeenya kana marii gaggeessanii turan irrattillee ka'ee walii galamuusaas ibsaniiru. Walga'iin paarlaamaa Itoophiyaa seenaasaa keessatti yeroo jalqabaatiif iddoo duraan itti gaggeeffamaa ture irraa ka'ee boor galma waajjira muummicha ministeeraa keessatti walga'uuf jira. Labsi yeroo hatattamaa manni maree ministeerotaa raggaasise irratti sagalee kan kennuuf jiru ta'u Iskandar Firee Finfinnee irraa gabaaseera. Manni maree ministeerotaa kan Itoophiyaa qajeelfamoota labsii yeroo hatattamaa dhiyeenyatti kabaasu ta'u haati alangaa muummittiin kan Itoophiyaa adda Adaanech Abeebee ibsanii jiru. Guutummaa Itoophiyaa keessatti baatii shaniif kan turu labsii yeroo hatattamaa kaleessa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediin kan dhiyaate yoo ta'u waan ta'uu qabuu fi ta'uu hin qabne jechuudhaan qajeelfamoota lafa kaa'e garuu of keessaan qabu ture. Adde Adaanech akka ibsanitti labsii yeroo hatattamaa kun kan hoogganamu command postiin otoo hin taane kaawunsili ministeerotaan ta'u ibsaniiru. Mootummaan Jibuutii sababa weerara vaayirasii koronaan kan ka'e baqattoota Itoophiyaa 31 humnaan gara biyya isaaniitti kan deebise yoo ta'u yeroo ammaa yuunivarsiitii Samaraa fi mana barumsaa Elder keessa adda baafamanii akka ta'an taasifamu dhaabbati fayyaa kan hawaasaaf bulchiisa naannoo Afaar beeksisee jira. Hidhattoonni Jibuutii karaa daangaa biyyootii lameenii ammaan dura hin beekamneen Jibuutii irraa daangaa Itoophiyaan akka seenan ta'e. Baqattoota humnaan deebisuun kun akka dhaabatuuf mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa mootummaa Jibuutii waliin dubbachuu akka qabu aangawoonni naannoo Afaar gaafatanii jiru. Vaayirasii koronaa kana ittisuu fi qorachuu irratti bulchiisa naannoo Afaar keessatti hanqinni ogeessota fayyaaf meeshaalee akka jiru ibsameera. Meeshaalee barbaachisan kana bituuf maallaqni ramadamuunsaa ibsameera jechuudhaan Masfin Arraagee daseerraa gabaaseera. Daandiin balalii xayyaaraa kan Itoophiyaa kufaatiin doolaara miliyoona 500 fi miliyoona 50 kan irra ga'e ta'us nan bayyanadha jedhee akka amanu ibsee jira. Kunis baatii amajjii darbee kaasee sababa vaayirasii koronaan ta'uun ibsameera. Ta'us garuu balalii fe'umsaa yookaan kaargoo guddisuudhaan hojii keenya itti fufna jechuu isaanii Saayimon Maarks Finfinnee irraa gabaaseera. Tujubee dhiyeessa.
Daandiin xiyyaaraa balalii Itoophiyaa doolaara miliyoona 500 fi miliyoona 50 dhabe jechuudhaan hoogganaan daandii balalii Tawalda Gabra Maariyaam kibxata darbetu ta'uudhuuf ibsa kennaniiru. Daandiin balalichaa rakkoo maallaqaa hamaa keessa jiraachuu amananii hojjettoonni isaa sadiillee vaayirasiin koronaa keessatti argamuu beeksisaniiru. Sadanuu garuu haalli fayyummaa isaanii wayyaawaa jiraachuu dubbatan. Garuu jedhan Tawaldan daandiin balalii Itoophiyaa bubbee hamaa jiru keessa hin darba. ካምፓኒ ሳኒ ረኮማ ለቃከን ማለቲን ገሌ አርገሙ ከብሮት ፈየደቡ አንፍሩፍ ያላጅራ ጅራን
Now focusing on cargo, the cargo business is relatively doing well because
yero amma cargo yokan mesha deddevi surat full fenejira hojin daldala cargo hala gari rajira sababin sas mesha len wal an safaya hatatma gutumma biyelafaf ba amadiat ka ba hamak bat barbach sara tiyarata kenya imaltota hangato kulle mesha deddevi suf itfayedemu yala jira jidan ካምፓኒቺ በለሊ ጉዩፍ ባሲ ባሳቱር ቁሰቹዳን ጥያሮ ተወረሞፋ ሃራዳን በከቡሱፍ ቦይንጊ ወሊን መሪገጌ ሱሌራ ራሴጅራ ጥንጠልቶን ኢንዱስትሪ በለሊ ጥያራ ከጀአንት ዳንዲወን በለሊ አፍሪካ ሃንገቶኩ እናራ ኪሳከነ ኬስ ኦጂድ አቡ መሉ ጥንጠላ ገሜስ ከን አበተ ገልሜ ዳንዲ በለሊ ጆን ግራንት ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፍከብሰንት ዳንዲን በለሊ ጥያራ ኢትዮጵያ ከብዮተ አፍሪካ ብሮራ ሃላወየው አረጅራ ጀራን
The management team have done a better job. They have a more diverse network.
ጋሬን ቡጂን ሰሳኒ ኦጂ ጋሬ ወጀተኒሩ ጫሳቁን ንምት ያዳዳ ቀቡ ጠያሩ ተጀበና ተፈየደሙ አውሮፓ ቀበ አንጋ አፍሪካ ክባት ዋልታው ለገርሲሱ ፍንፍኔ ኬሳ ቀቡ አፍሪካ ያ አንጋይጃፍ ግዱገሌ ሰባት ወልቁን ንምሲሱ አፍሪካ ክባ ቀበ አንጋ ዩናይትድ ስቴትስ ትደሙ ዳንዲ ወን በለሊ አፍሪካ መረከይሳ ሰደርካ ድሮ አረጅሩ ጀራን ግራንት ከጀራይት ካምፓኒቺ ገባሜን ሻድድ ዴቪሶ ዮካን ካርጎ ተፈየደቡ ትጅጅሩ ሳለ ገለቴ ፈተይሩ ተጃጅሊ ካርጎ አዱኛራ ሀንቀነ እና ቀቡ ከነት ጭቸሳን ቀበኒፍ ጠያራ ኢመልቶታ ትገርጋረሙ ሳኒፍ ገለተ ቀቡ ጀራን ዳንዲን በለሊ ኢትዮጵያ ወይረረ ኮሮና ቲንዱር ውያት በለሊ በሰዲፍ ሸንተም ቢዮታ ኢበተኮ ኦሊት የጌሳ ቱሬ
namota kuma digdami lama kannen manake sajirata ninkamne magalale ethiopia kudatokko keset debise daba ka jiru tau motumman ethiopia bexera werer virusi corona kun hoji debise ni kubachi sun kun akatattaman tumura mudirqisi sajira jedu ministry hojjeto tafi dimoti hawa summa dr ergoye taswaye ummata kuma sadde tam kutumma magala bulchi sananno biyetti adda adda ke satti kubachi suf wajjata makka jurus ibsaniru garaboda gabasa qamna kadagge fatajirtan radio sagale america saganta fan oromoti namonni hara kabirolla ma virusi corona anqabamu sani ministry ne gumsafaya extra bexejira waluma gala la kofsi namota dukuba covid 19 jedamun qabaman extra ke satti soddomita koga usa birhane barhe asmararra gabaseera afrika fi biyoti galin sani gadana te virusi corona facisuf akadandanif gamtan europa dollara billiona 16 kenu yade akajiru ifsera mallakni kun kan hara kenna moton tane kalika fi wan bran mallaka kenna mesure gara imma werara virusi corona tijijirunta akka kanat afrikan harka cala isa kan argattu yotau biliona sadif qabti saddeta unifsemera gamtan europa afrika ilalcha dura akka kennu ibba hama jalasi akka jirachu maltu niubanna jeder wera virusi kana kutalia dunya kamini yu cala afrika akka niubanna jede milioni saddeta nimmo laboratory corona virus corona kan men africa keset gare du resicha america bill gates walin hojjetani kenna maje damer malleqninna femmo biyote europa hangatok asia latin america kutale kadrof kenna ma waltato ni saudin hoggana man wogoti darban shani yemen keset tribt loltota kutti warana turan kamisa harra qabe torballa maf ukasa dabinsi akka jiratu labsani juru kunis tokummamotum mota yero addunyan werara virusi corona arrakata jirtu kanatti nagana kabu guamicha bati derbe yesenta umbe kamera barresa duren tokummamotum mota antonio guterres torbandar biyota hangato kokeset garelen walwarana jiran guamicha diate fudachu sani ifsani jiran walwaran sa dabudaf wa michadiya te kana kannen fudatan kesa cameroon libya sudan kibba syria ukraine akajiran gutarresib saniru kun kanga fatame walwaran sa dabsi surati karor fateo dontane kana kani barbachisa te gargar sa dalanama rafsuf akate ifsanijuru odun galgalar rafqam kanun
Radoni Vio Saganta Fan Romo, Jagasu Jirtani, Firesin Corona, Dunya Marse Manarare, Namana Jatujer, Ujatoti Vio Fan Romo Lemanenk and Washington DC, Virginia, Maryland, Jiru, Udutana, Sanitimutjer. Ethiopian Jolle Harabulan, whom did Dami Lamajala Karkaru, Uji Jirajet, Akaministeri Uji Fawasuma, Ethiopia Jaretti, Ujitana, Warra Tola, Nam Karkarolin Ujatujeran. Sahidam Tonwerk.
Minister Mojatafi Awasuma, Namutra Wadatin, Jirinya Sani, Dandira Taiswatan, Diamond, Dubertot, Dargagot, Mangudotafi, Kamit Amton, Jirinya Foya Kargatani Jecha, Banki Adunyawalin, Hojaturata Kargam Ipsim, Yerama Akagutu Yetiti, Lamilian Dandira Jratan, Kumsaditama Ol Akatan, Kanipse, Wajir Ministericha, Magaluta Kulatoko Keset, Kan Argaman, Lamile Kumadi de Milamataan, Dave said Abudaf, Ableta Jazakinan Adda Dawalin, Waligal Tira Gahirajran, Minister at Mojatavi, Hawasuma, Doctor Ergogetas Fine.
Bagodana Lai Nurachon Yadaragusin, Yamaharas of Kafloch, Lametadek, Baasra and Kasamoch, Layeta Jamaras Rano, says Anat, Bataledagmo, Lujochiniazu, and Natoch.
Kutali, Hawasa Garagara, Drenisani, Dandiratas Fatan, Bararudaf. Magalota kuda to korretti hoji egalamina kana mojita majiru daimman kesuma mo hadoli jolle qaban manguddo ta debseni dabu fi akkasumas qahami damtota ittufinsan akkasan of dandani jirenyo fo yajira tangochu daimmanis dandirra kasu qofa sontani matisani walin akwalar gantasu jollenis matinis hala santin de ground mijesufi hala ittufinsa qabuna mo Jolin Barnota Akargatan Gochu, Draga Gotayota Anamo, Kanin Umurinsani, Wagakut Afri, Hangogakut Detitan, Lenji Ogumafi, Inzamuken Nufin, Garohoji Takagalanifi, Akasmasimo of the Akasan of Dendan, Tasu of Kesakaba, Sagantan, Hamojita Major,
Yet America Barno.
So Chidra to the Dandira, Kasur of Godamukanan, Magalut Saddi Kesa, Kaninjran, Dratoni Dandira, Kumajafi, Ibalam of Saddi Tamijataan, Fayadam to the Tasud Office, Abile Tajajula Kenan, Digdem Trobawalin, Wajir Minister Cha, Waligel Tira Watera, Magaluta Akafinfine, Adama, Gambilla, Harar, Makale, Hawasa, Dasefi, Dred Aki Sakanjran, Abilin Kunin, Lamile Jrinyasani, Dandira Taisfatan, Itfuinsan, Jrinya Dandira Bararuf, Hojicha Kajran to Ipsamin. Yerota Nutis, Magaluta Broke Sati Had Oli, Diamond Kaban, Tragagota, Mangudota Fik, Amid Amtota, Jrinya Dandira Bararuf, Itfuinsan, Davesan It Abuf, Aldrin Tumramu, Wajir Minister Chaip Sejram. Itopiat Virus in Corona Mulachuelin, Welkabati, Namota Jrinyasani, Dandira Gutatankan, the Defani Kasuda, Hoji Wangaragras, Hojitama Kajran, Ipsaniram. Wait, Namota can Dandira Kasanitis, Genutaisun, Barbach Sakat, Minister Mojitafi, Hawasuma, Doctor Ergogen, Ipsanitrum.
Mialen Betwork, the Corona virus, Warrashin Mekne, Alamachinum, Agarachinum, and the day, Fuzu, Tataki, Zegot, Yaluslohone,
Yeronam Makesajur, Sava Vera virus, Coronatin, Adunyaniste, Bijikin, Lamilin virus, Ikanami, Aman, Hedunkan Kesaj Rayoto, Hoji Dandira, Lamili Kasukan, Yerohojenu, Sernanta Ugab, Mangudoni Dandira Kaan. Akko dandira kafamanin battalumatti wirtu tajajilekin hinfenan bulti kud afrif bakka addatti sabab virusi coronatif qopaye jiru turani tajajilni fayya kenname fi yobilisataan gara wirtu manguddonni tajajilamanitti gefam yomo virusi kana saat lamaniru teemmo wallan fayya nikennamaf ministera egum safayya fi qamule dimmi ilalat walin hojjecha jirra kanarattis
ndiyakenyu midaraga
undessa fi hojjegessan wirtu de garsa manguddota Fi Ukusatota Ibesamu, Magdonia, Obobini and Balata, Gamasanitin, Mangudota de Garuf, Hojin, Gamamotum Martin, Egalem, Jejabi from Kavajan.
Scoundress Aunabagilachan Yesara, Susan and Governor Mindaragad, on the Mumangist Murmurugatus, which Kagodan and Dinus Maragu, later Pavan until the Nagarnova.
Hangamat Nuti Umfakinian, Hojim Rasu de Chaturre, Motuman Imakanet Sene, Namutni Dandi Rajratan, Akadan di Rakan, Gutunisa, Payikarita, Gudina Vietoko. Kanagar Sisu, Dan Dave Jechu Kofaviti, Budina Jechun, Hojigari Kasio Jechuras, Waka Yule, Kanamagafa Tukana, Sabam Nisa, Yeronamatokotiba Lesson, Wan Namagafa Chisudan Dov, Motumanti Fanotikene, Hojit Senusaf, Gilati Fomukaba, Minister Imasumas, Kakom Safrate, Hojitusaf, Nigarati Fana, Yerotanutis, jabati tu fukaba.
Bakat ayam ini negar belum matang kerana.
Ada organisasi desutun, wirtu, degar, mangudota, kawannya mangudota, jero akesaniti, lubu jerato tadan dira, jiru rafste, all truth, hujin egalami cime itu fukaba jiran. Aku defanu wajiran imah hujatafi hawa sumara argami ibsuti, daiman dubartot, dargagota, mangudotafi, kawamit amton, rakoh hawa sjinak diraf saat laman. Fayda mutai sudaf, segantan safety, magalaf badiyat, hujiru ola jerajerami. Kabas radio segala Amerika tips, sahidamto, finfinira.
President in America Donald Trump dabe fayya dunya WHO gama herreg China gul herkata jedetine karkar smotum mani sa hennuf bowochuf dorsi sojer patsi wora skurat no erge tujubennutin
German fayya dunya yero werer virus corona tidulu tful lefachu qabut qama jarmaya kana addedrumma dan degeru bra qeqirat tiyate jira President in United States Donald Trump WHO virusi kanat tiduluf ga inu jenne jechuran degir samallaqa daba kanaf kennen rarrasuf adatan hogganan WHO Dr Tedros Adhanom mo rakko kana imma siyasaf ittifayedamurra tokkumman akkajrat waamiche dabarsan sandukin reifa darik ahma kanan kanke walratu lamajra biyonni quba siyasa walittiqaburra ofqusachuran dukuba kanat tidulani injifachuf tokkumu qabu jedan Tedros akka jedhanitti qiyyaafati qaamolii siyaasaa martinu lubbuu namaa oolchuu irra ta'uu qaba. Yoo saaxiniin reeffaatti dabala akka hin kuusamne barbaaddu ta'e dantaa siyaasaaf fayyadamuurraa of qusadha. Ergaa koo gabaabaan adaraa vaayirasii koronaa kana moggaatti qoodaa jedhan. President Trump qeeqa Dr. Adhanomiif deebii kennaniin dantaa siyaasaaf itti fayyadaminaa jechuun ofiisaafiyyuu dantaa siyaasaaf itti fayyadamuu isaati. Sun ta'uu qabu. Garuu ilaala. Waggaadar bi dolaara biliyoona 104 biliyoona 50 biliyoona 104 biliyoona 52 hanga biliyoona 500 gaw baafnee jirra waggoota isa dura turanis dolaara biliyoona hedduu baafneerra kanaaf caalaa hojjechuu qabu jedhan Trump WHO'n weerara vaayirasii koronaaf deebii kennuuf boodattafe yoo jedhan jaarmiichi garuu vaayirasii COVID-19 jedhamu United States utuu isheen rakkoo biyyoolessaa kana tattamaa gochuun hin labsin torbanneen hanga tokko dura vaayirasiin koronaa fayyaa uummataaf balaa ta'uusaaf yaaddoo sadarkaa addunyaa ta'uu labse. Trump WHO'n chaayinaadhaaf baabsa jechuun qeeqan. Qeeqxoonni akka jedhanitti weerara Wuhan keessaa dhoksaa kan ture Beijing WHO'n akkaan amantaa irratti gatee ture jechuun qeeqaniiru. Tedros qeeqa Trump dhiyeessaniif deebii kan kennan deeggarsa maallaqaa WHO'f kennan kararraasan ta'uu erga isaan dhaadatanii guyyaa tokko booda. Dr. Tedros akka jedhanitti rakkoo hamaan dhala namaa quunnamee jiru kun furmaata argachuun yeroo irra jiraatu kanatti haleellaa dhuunfaan irratti oofamu irratti yaaduu irratti yeroo koo balleessuun barbaadu jedhan yeroo koo lubbuu namaa du'a hambisuuf itti gargaaramuun filadhaa jedhan. Tedros itti fufanii baatilee lamaan sadan darbaniif haleellaa dhuunfaan irratti oofamaa ture maqaanatti moggaasuu kan akka gurraacha neegroonaan jechuudhaan gurraacha ta'uu kootti. Negro ta'uu kootti nan boona tarii yeroo jalqabaaf kana mul'inatti dubbachuu kooti doorsisa ajjeechaa dabalatee jedhan. Waa'een vaayirasii koronaa dhimma dhuunfaa miti jedhanii martinuu namni addunyaa kanaa kanarratti waliin jira. Yuunaayitid Isteetsiif Chaayinaan diina gama kanaatti duuluuf walitti dhufuu qabu jedhan. Biyyoonni durooman kanneen G20 jedhamaniif addunyaan hafes duula kanarratti makamuuf wal ta'uu qaba jedhaniiru. Walter Wilsonitti daayireektara dhimmoota Chaayinaaf Yuunaayitid Isteets kan ta'an Robert Daly akka jedhanitti WHO laalchisee akkaataan deebiin itti kenname yaaddessaa ta'uun himamus dhugumatti hin beeknu. Bulchiinsi Trumpis weerara kanaaf deebii kennuuf boodatti harkifachuu isaarraa ilaalcha jiru maqsuuf nama himatu barbaaduun isaas yaaddoo tokko jedhan.
Yoo akkam xiqqaataag sekendii 20 harka isaan saamunaaf bisaaniin qulqulleessaa dhiqadha. Keemikaaliin saamunaa keessa vaayirasii koronaa kan hin ijjeefti. Vaayirasiin koronaa kunan nam dhibamirra qofaafattisoo qofaan namatti hin dabru. Akka ogeeyyooti fayyaa tokko tokko jedhanitti warri dhukkubni sun qabirraa hafuur baafachiisi illee namatti dabra hagi metirii 2 walan qadha. Yoo quufuuf dhabdan ammoo ogeeyyoota fayyaatiin mari'adhaa jedhaniitiin addunyaan ogeeyyooti fayyaa addunyaa vaayirasii koronaa irratti nama gorsuutti jiran. Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Adunyan wamdan detun dukup korsing kam nkhandrate wal karkaru jirt. Oge sinlen namu kaum jirut garum jirut wambehu wal karkaru jir. Arda Dr. Nuruddin Luke Hospital Referara Shashmane Radubifne. Dr. Nuruddin Armandurallet pula heddurat wan corona kanratte namu karkaru jira namu gorsu jira jada Mukhtar Jamalitti dubisen werge kuna.
Dr. Nuruddin gama midiale hawasati fimma faya hawasahu bachi sudafi barum sagaragara ken nuratti bekam. Dr. Nuruddin hayyama matatani wan kesummanu tatanif maqaada ge fatto ta radio sagale american ulfaada gale Thomas Injen
aye sinis gale Thomas ulfaada wan da sekani
me Dr. Nuruddin dage fatto ta simbeinen walbari
ka dalabe budde magala ko fale ti barno sa high school imo kamarate magala shashamanne ti university mo university adama yoki bodarra gara university asti tirame university asti tirame chabarno ta me
yerodu majal kaba oso diben corona kuni adunya tin daga amin duralle dimota dibele gara gara ka cholera shifto fi wanto ta fayatin walqabatan by a ratti gama facebook irratti hedduminan barrecita mata durele heddu ka statinin falmita hoji ke idile dan walcinatti hoji le hubanno akasi kennu kana yero hammami qabda kakaum si saf qabdo akami situman
ya fe bisame bo huma barbade ti iddo remote dene iddo nimbo hospital ko kosature ya hospital sanda ku hospital sino batakkan kabwan hospital je kamu unity jecha yo namma da ke ka litre je de ufe nutti matara ti mal goda ista malu je te je ani ana target go chu fat dure ani si kamander da ka kadachura wan kana hawas ni beke lakin ya kana ka giru hubate worra de su ka busani ko matu kana si wanti kunni sirau qaba rae mo hawas ni ke na tajajula ayya usta ta ega ha ta argachu qaba ka je duza kai
akuma coronan refu daga amu egalen dimmo ta heddurrettin barre sita diben sa akasi malatto akasi qaba wan jedu hedduminan argatinin turre namnille wali qoda turre achibo de ho amma dimmo hubanna corona kanaratti hawasa ke satti mali wonni hojjata jistan
manni ke nya dunisa social media o kamarta wa ta kanan fayyadamu manni ke nya bayen ba dia jurata kana fi hankin ni ode fanno gara ba dia le romia ke ni jurata kajedu urrakane ti mali fi konkolata montar bo sagale gudistu fayyadamne hawasa ke nya bacce majru tamne ikumne kana dufu sati fi mallato le ni sanne kana tawu ke jenno le kana gochu akkabu maafin barsiif ne kajedu kaade amma webinar silita anole hunde olin jenne jirra badiale anole sanni ke sajiru murasa murasa welin gaha jirre ge chada kana fo defanno amma tiye sanno ka kenna jiru magalo tatikko anol tafi badiale ke sanni jacha
gafa barum sakana barsiisu demtan badiare ra demtani imala gotani mali wanni hamtuni sin mudate wanni akacarrati targitaniyo
wontonni arginu heddu jira awasni kenna ode fanno ga argachu da burga gabale akuma duritti jira jirulle akuma duritti walitti baaye tanita wana kana kana kanni ne argina kanni niyo arginu ni gorsina gorsa kenni na fi jecha kana fracchini tokko ratinu ma wanno da bua asa kenna kana argine wanta katakati sanni niyo argin tokko rifatulle namatuma bakke tokko tokko
sagale guddistudan lallaba demtan jechuda
sagale guddistudan lallaba demna damma ta microphone qabannelle sagale makenna amma sbirat takana tuwalgaun ke sanni ta inni qabutin najecha
refu gafati gafaddu boba annurra dume magalatti de gajirana njette generator sila sagale tin dage sistan garumo mirasanin qaptile ijo barum satin amajir tanke same yada tokko akuma nama hawasatti mu nulallabi
haye no amma gaba ke satina margine sina de dute akame takagursi ara guddan akana tigaba ke satti walitti baye chuda buda am patenya gaba kana ke sat nambi tokko kat kuvichan kaba meo jirat nama heddu kasti sudanda nambi kaba me sunni nimmo ana isa tigale pati isa tasita kana rakko budda tuumama kana akana walitti baye sina handa dukumi kun darbu gaba budda kana ina je me kanati go sina je tayo je baya ti argi
qabxiile hawaasa keessa deemtee tiniin argite keessa wanti hanga ammaata tamsa'ina vaayirasii koronaa COVID-19 kanaaf sababa ta'uu danda'a hojii hawaasa irratti argaatiniin jirru irraa baratamuu qaba jettee hawaasa gama biraafillee dhaamuu dandeettu maaltu jira Dr. Nuraddiin?
Gabayaa guguddaa aanota irratti godhamu kana dhaabanii ganduma ganda isaaniitiif gabayaa xixiqqoo fayyadamuudhaan barreessidha. Kun immoo rakkinni jiru nu harka dhiqadhaa harka keessan saamunaan deddeebi'aa dhiqadhaanii jenna hawaasni immoo bishaaniin jiru fayyaduuf jira. Yaa'u rakkinni bishaanii bal'aadha Oromiyaa keessa naannoo garaagaraati. Bakkee namni baay'eetti dhaquu dhabu waan akka cidhaa haqooshaalee garaagaraa kan akka dirii qubiitti wal ga'uu dhabu jaarsummaadhaaf illee jedhanii walitti baay'eetti dhaqu qophiilee garaagaraatiif walitti baay'eetti dhaqu. Yoo wal bira illee dhufan fageenya walirraa qaban eeguu meetirii lamaa fi yookiin tarkaanfii lamaa fi sanii ol walirraa fagaachuu kan biraa immoo harkaan ija funyaan afaan tuquu qabu waan akkanaa of eeggannoolee akkanaa otoo itti jabaatee hawaasni keenya godhee gaarii.
Baay'ee ulfaadhu galatoomii Dr. Nuraddiin Luqee Haakima Hospitaala Riifaraalaa Shaashamannee dhimmoota dhibeelee garaagaraatiin walqabate hawaasa irratti beekumsa keetiin dhaamsota garaagaraa dabarsuudhaan barumsa illee kennaatiniin jirta. Gaafiif deebii kanaaf maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin hedduu si galateeffanna.
Hanka beela qarqaara hanka rakkate qarqaara namu waan qabu wal qarqaaruu jira yoo akkan addunyaan dhukkub qorsi hin qabneen akkan gargaluu jira kan keessatti. Ameerikaa godina Minnesotaa keessatti abbaan mana sagalee tokko. Warra hiyyeeyyii irra deemeetiin nyaata gololchee waan warri nyaatuun qarqaaruu jira. Maammeed Masaaddeet turbaan dabarsee nu erge armaan durallee dayayyuu sanii dabarsine irra deebiin isaaniitti galannee nutti.
Sababa vaayirasii koronaan kan ka'e manneen daldalaa kanneen magaalaa Minneapolis keessaa cufamaniiru. Abbaa qabeenyaa mana nyaataa Afroo Deelii ka ta'an Abdiraahimaan Kaahin namoota nyaata dhaban gargaaruuf jecha nyaata bilcheessuudhaan tola dhiyeessaa jiran. Kanas irra deemanii raabsu malee manneen nyaataa keessatti dhiyeessuun miti. Rakkoo mudate kana dura dhaabbachuu fi daldalli xixiqqaan carraaqaa jiru jedhan. Kunis sababa vaayirasii koronaan daldalli eega cufamanii rakkoo isaan mudate boodayyuu itti fufee akka jiru dubbatu. Manneen nyaataa irra hedduu cufnee jirra garuu nyaata qopheessinee gara barbaadametti erginaaf. Kun daldala duraan gaggeessaa turre sana shan yookaan jaha keessaa harka tokkon ta'u. Kanaaf rabbi yookaan waaqayyo kan nuuf kenne kana nutis hawaasa keenya ittiin gargaaraa jirraa jedhaniiru. Kaahinii fi namoonni isaan waliin hojii tola ooltummaa gaggeessan kun maanguddoota miseensa hawaasa Somaalee ta'anii fi olloota isaanii akkasumas jiraattota manasotaa kanneen qaamaa hir'uu ta'anii fi sababa vaayirasii koronaan mana keessa oolluuf dirqaman gargaaraa jiru. Isaan akkasii keessaa tokko ka ta'e Abdii Mohaammed Daarwish akkas jedhe. Naannoo mana koo fi ollaa koo keessa lafoo deemuudhaan qaama koo jajjabeeffachaan ture. Amma mana keessaa hin bahinaa jechuun nu ajajan kunanaaf ugguramuudha. Hedduu na miidhe. Akka waan mana koo keessatti hidhaarra jiruutti natti dhaga'amaa jedheera. Maneejara yookaan bulchaa mana nyaataa Afroo Deelii kan ta'an Isis Siskoo akka jedhanitti nyaata kana tola namootaaf raabsuun yeroo namni walirraa fagaachuu qaba jedhametti fedhii dhuunfaa wajjin hidhata kan qabu ta'uu agarsiisaa jedhu. Nyaati nama hundaaf guyyaa guyyaatti barbaachisaadha. Namni hundumtuu yeroo rakkoo kanatti akka itti tolu gochuuf tola nyaata raabsaa jirra. Nyaati keenya immoo akka itti tolu beeknaa jedhan. Kanneen mana nyaataa Afroo Deelii jedhamu keessa hojii tola ooltummaa gaggeessan kun nama Raamoolaa Maadsan jedhamuuf laaqana geessanii deebi'an. Innis yaada kenneen hawaasa sababa vaayirasii koronaan danqamee manatti gale kan tajaajila kennanii deeggaruun qooda manneen daldalaa naannoo jiranii fi namoota hojii tola ooltummaa gaggeessanii ta'uu qaba jechuudhaan Abdiraahimaan Kaahin dubbatanii jiru.
Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan fayyaan abbaa harraa jedhani fayyaa teessan waan dandeettanii nuuf eega. Raadoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii tarratanuma nagaa keessa nu bula taphariitii waldachaan ansoraa lafeeti. Nagaa jenne nagee.